omukulembeze wa NUP the People Power Honorable Chagulanyi yansabye okutegeeza eggwanga nti abantu be bamuwadde nga babayita bukumi bwe ye tagenda bakkiriza eyo kye bayita security si security kululwe kubanga test esooka ebalemye they failed their first test n'olwekyo tagenda bakkiriza kubanga babaddewo nga bamutulugunya ne batabeerawo kye bakola actually abamu ne beenyigira mu kumubonyabonya n'omukola ebintu bwe bityo byonna n'olwekyo ye agambye nti eyo security agiganye si security wabula bantu be bamutaddeko okumunyigiriza ogenda maaso n'okumubonaabonya.